Abazali badumala mabe tholu ukuthi ngikhulelwe mabe ngibuza ngawe ekhaya kwabanzima ukubatshela ngibalekele baba nomama ngicela uxolo umkhohlisi ungikhohlisile thintandane ntuma kodwa ngena kumele ngihlene mntanami ngikhulise Ezimnandi ukuthi uyasebenza futhi anginakekela mangakhalanga bengiqamba mami Sesibhlungu ukuthi emoyeni akanemeneze Hlalethu uthele nolaka Mangimbuza ngomkhwenyana kangiphendula uvela nxaphathi yena kafune gana Mama mathatha mina ngiyawazondisinja Baba tuyasanda kwadagcineni washiya manje ngidlala abafana Hambe ngishayisa Ngoba ngifuna uthando luzovala isikhala sababa Kubuhlungu Ngizothanda kanjani uthando